ekitongole kiwoza ky'omusolo mu ggwanga lino Uganda ekya Uganda Revenue Authority kyekunyiziddwa era n'okukakibwa okunnyonnyola ekituufu ekiri emabega w'enteekateeka ey'omwaka gw'ebyensimbi ey'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 mu mbalirira y'ekitongole kino nga kigambibwa nti kyetaaga obuwumbi bwa kuno obuwerera ddala 8-77 okusobola okuddukanya emirimu gyakyo. Abamu ababaka abatuula kakiiko ka Paalamenti bategeezezza nti ekitongole kino ensimbi zino zekyetaaga nnyingi okusobola okuddukanya emirimu gyakyo bw'ogeraageranya n'obuvunaanyizibwa bwakyo bwe kikola. Bano okutuuka okukunyizibwa bati n'okuteekebwa ku nninga okunnyonnyola kivudde ku bizibu eby'enjawulo ebizze byeyolekera naddala mu kitongole kino omuli ebikolwa by'ebulyake, obuli bw'enguzi awamu n'okutandika okwegaggasa okuli mu bamu ku bakozi abali mu kitongole kino. Omubaka akiikirira munisipaali y'ekira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Ibrahim Ssemujjunganda ategeezezza nti ekiteeso ky'abakulu bano kyalibadde oboolyawo kisobola okutunulwamu naye n'embeera yennyini ekitongole kino ekya URA ekikoleramu emirimu gyakyo nayo tennaba kumatiza bulungi bannayuganda. Ategeezezza nti waliwo n'abakungu ba gavumenti bennyini abagwanidde bo bennyini okutunulwamu mu mbeera y'emu n'ekitongole kya Uganda Revenue Authority gye kyagala okuyisibwamu kale nga nabwe kityo ensonga y'okubongeza n'okwongera okutunula mu mbalirira yaabwe eteekeddwa okusooka okwetegerezebwa ennyo.
Tunya bajeti ya URA $8.877 billion bye bagenda okusaasaanyako ssente mulimu okupangisawo $12.1 billion bw'okebera wano balinamu welfare and entertainment ez'okubasanyusa $2.23 billion bawulize batubuulire babasanyusa batya ne basaasaanya ssente zino bapangisa ndege tuluufu bapangisa $2.23 billion balinamu $13.13 billion wakafunadi obudde bubeera mu seminars ne wak balinamu $20.20 billion medical expense aba URA nga balwalanyi kati bw'ogenda okatakata ssente ezo ate nga zirina ebitongole bya gavumenti ebirala kyekikulaga nti bajeti eyo tugenda ogiyisa naye ng'abantu bo baagiyiza dda bwe banaagirya kubanga ebintu bye bateekamu ojabisano tebiri mu URA mu kanoonajja ku Paalamenti mulimu ssente special meals wona bazirina.
Ibrahim Ssemujjunganda era ategeezezza nti okusinziira ku mivuyo egiri mu kitongole kino bannayuganda bateekeddwa okwenyweza kubanga ekitongole kya Uganda Revenue Authority awamu n'ebitongole bya gavumenti ebirala bimala kuteekateeka engeri gye bigenda okunyagamu ensimbi ne mu nsonga endala ezitazimba. Uganda y'emu ku mawanga ga Afrika gakyasinze okubeera ennyo mu byenfuna naddala bwe kituuka mu nsoloza y'omusolo bannansi basigala bakaaba era nga Uganda etunuulirwa ng'emu ku mawanga gakyasinze okukuŋŋaanya oba n'okukamula omusolo mungi okuva mu bannansi naye nga mpawunnyo ky'amaanyi kikyuka. Kaakano Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti okuggyako nga waliwo ekikyusiddwamu naye ekitongole kino ekya URA n'ebitongole ebirala ebiringa kyo byalibadde bikendeeza ku nsaasaanya kubanga ebizibu by'eggwanga Uganda bingi nnyo okusukka ku bakulu bano okutandika okwesanyusaamu ekitali ekyo eggwanga Uganda lyaligwa mu kabasa abatuuze.